waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Australia waxaa si waalan looga cabaa kafeega. Kafee cabiddaas badanna waxay gaartay in Melbourne loo bixiyo caasimadda kafeega ee dunida oo dhan, maadaama kafeegu noocyo badan u kala baxo, dalabkiisu ma sahlana. Halkan ayaannu isku daynaa inaan idinku kala saarno noocyadaasi kala duwan. Afar meelood oo saddex dadka reer Australia ayaa maalin walba caba kafee, wuxuuna qayb ka noqday dhiigga dadka.
I normally have one coffee except Ramadan.
I have about 3 coffees a day.
I have
waxaan caadiyan cabaa hal kafee ah marka laga reebo Ramadaanta. 3 kafee ayaan cabaa maalintiiba, 5 ayaan cabaa maalintiiba, 8 ayaan cabaa. Waan qabatimay hadda. Saacad walba maskaxdayda ayaan ku hayaa, ayay dhahayn dadkaasi. Kafeegu wuxuu noqday dhaqan. Mareykanka kafeega laga cabo waa uu ka duwan yahay kan Australia oo waa mid la miiro ama la filter gareeyo. Australiase waxaa la isku dayaa in kafeega ugu fiican laga cabo. Lily Fairhall waxay maareysaa ama maamushaa dukaan kafeeyo gaara lagu gado oo ku yaala magaalada Melbourne.
We have been really fortunate to get so many immigrants from Western Europe where espresso is.
Waxaan runtii nasiib ku yeelanay in dad badan oo soo galootiya ay ka yimaadeen Yurubta galbeed oo dalkan ay soo galeen, waana meesha kafeega espresso asal ahaan uu ka yimid. Marka espresso badan ayaa laga cabaa Australia. Sanada badan oo aanu cabaynay kafeega espresso waxay keentay inaan dabiiciyan doono miro kafee oo tayo leh. Waxaana bilownay inaan kafee ka soo iibsano qaybo kala duwan oo dunida oo dhan ah si nooc walba aanu u tijaabino, ayay tiri. Waxay ku bilowdeen markii ay soo baxeen mishiino loo bixiyey espresso machine oo miraha kafeega ka soo saara kafeega budada ah. Dadka sameeya kafeega oo xirfadda fiican u leh waxay espresso mishiinka ugu shaqeeyaan si noocyo kala duwan oo dhadhamo kala duwan loo kafee ah uu qof kasta dhadhankiisa u kaafiyeeyo. Santo Busheri, oo ah nin khabiir ku ah samaynta kafeega, waa milkiilaha Map Coffee, wuxuuna sheegay in espresso oo sidoo kale loo yaqaano short black uu gundhig u yahay noocyada kala duwan ee kafeega intooda badan.
Espresso short black is a coffee which is extracted from in Australia, let's say 10-12 grams.
Espresso ama short black waa kafee 10-12 gram oo laga soo saaray 30 ml oo dareere kafee ah. Espresso waa ka duwan yahay ristretto oo 10-12 gramba oo kafee ah laga soo saaro 20 oo dareere kafee ah. Ristretto waa ka dhadhan fiican yahay maadaama kafeega ku jira uu ka badan yahay kan espressaha. Inkastoo espresso hal qaado ama shot laga sameeyo, maqaayadaha qaar baa laga yaabaa inay 2 shot ka sameeyaan, marka waa inaad ka warhayso la socoto. Talabyada kafeega ugu badan waxay u kala qaybsamaan 2, mid madow iyo mid cad. La yaabna ma laha in intooda badan ay leeyihiin magacyo aftalyaani ah.
I like cappuccino with 2 sugars according to my taste buds.
I have 2 week-long blacks.
Waxaan jecelahay cappuccino oo 2 qaado sonkor lagu daray. Dhadhankaas ayaan jecelahay. Waxaan quraacda cabaa 2 long black ah oo khafiif oo kafeegu ku yar yahay, iyo 1 cappuccino ah inta u dhaxaysa 11 ilaa 12 duhurnimo. 4 waxaa ah black coffee iyo mid latte ah. Long black wax yar oo caana ayaa lagu daray ama caano nooca soyga la yiraahdo. Kafeega madow waa midka aan caanaha lahayn. Lily Fairfield waxay qabtaa ama aaminsan tahay in kafeega madow ee dadka intooda badan ay cabaan uu yahay kan la yiraahdo long black.
The long black is just hot water and 2 shots of espresso over the top, drunk by people who like the taste of coffee, obviously.
Long black waa un biyo kulul oo 2 qaado ama 2 shot oo espresso ah dusha looga daray. Waxaana caba dadka jecel in kafeegu uu u dhadhamo. Waxaad heli kartaa oo kale short black oo isaguna ah espresso. Waxaana caba dadka raba inay kafeega dhadhamiyaan sidoo kalena uu markiiba jirkooda galo kuwa kale waa kafeega cadcad waxaana gundhig u ah espresso oo lagu daray caano inta badanna xumbo uu mishiinku uumi ku sameeyey awal dadku waxay kala dooran jireen oo keliya caano caadiya iyo kuwa khafiifa oo subagu ku yaryahay haddase waxaa kafeeyada lagugu samayn karaa soy oat iyo almond milk oo dhammaantooda caana aan xoolo laga lisin ee dhir laga sameeyey kafee laatee ama laatee oo loo soo gaabiyo waa kafee caana leh oo koob dhala ah lagu cabo dushana xoor caana leh looga sameeyo waatan mar kale Miss Fairhall.
With white coffee, the most popular by far is a latte. However, a lot of people...
Kafeega caanaha leh kan ugu caansan oo aan mid kale uusan u dhaweyn waa latteega. Hase yeeshee, dad badan ayaa sidoo kale waxay cabaan nooca la yiraahdo flat white. U malayn maayo inay jiraan farqi weyn oo u dhexeeya flat white iyo latte. Nooca koobka aad ku shubayso unbaa kala duwan. Laakiin flat white asalkiisu waa Australian waxaana hadda uu gaaray adduunka intiisa kale laakiin u malayn maayo inay jiraan cid sida Australia looga sameeyo u samayn karta piccolo latte waa latte la yareeyay hal qaado oo kafee ah ama hal shood iyo caano yar si kafeegu uu xoog u yeesho maadaama caanuhu ku yar yihiin haddii aad macaan jeceshahay dalbo cappuccino oo ah kafee caano leh oo dusha budo shukulaato ah looga daadiyey Melbourne waxay xataa ku faantaa inay leedahay kafee iyada u gaara oo lagu yaqaan oo la mida piccolo oo ay cabaan dadka jecel kafeega maadaama kafeega uu ku jiro kaafiinka waxa la yiraahdo waxaana noocan la yiraahdaa magic
the magic confuses a lot of people A magic is basically just a strong short
magic dad badan ba ku wareera wax kala ma ahane ee waa un short latte oo adag ama kafeegu ku badan yahay aanuhuna ku yar yihiin nooc kale oo kafee ah waa kan la yiraahdo macchiato oo af Italian ku noqonaya marka la turjumo bar wasaq ah ama waxa la yiraahdo stain
all a macchiato is an espresso shot with a dollop of
macchiato waa espresso xor caana ah dusha looga sameeyay caanuhu inta badan waxay qafiifiyaan dhadhanka kafeega waxaana isticmaala dadka raba inuu jirkooda galo kafeegu laakiin aan u adkaysan karin dhadhanka kafeega ceeriin marka xoogaa caana ah ayaa lagu daraa si uu dhadhanka u qafiifiyo waxaa jira xataa kafee loogu talagalay dadka aan rabin kaafiinka kafeega ku jira waxaana loo sameeyaa kafee la yiraahdo decaf oo ah mid laga saaray aaladii kaafiinka oo markaasi dadku aysan rabin inay isticmaalaan waqti dheer kafeega decafku wuxuu lahaa sumcad xun oo uusan runtii mudnayn ama u qalmin sida ay leedahay Miss Fairhall
I respect decaf drinkers because they're actually only purely drinking coffee for the taste. They're not relying on it to
get ihtirama dadka caba kafeega decafka ah sababtoo ah waxay u cabayaan oo kaliya dhadhanka ee uma cabaan inuu caajiska ama hurdada ka kiciyo oo ay ku shaqeystaan maqaayadaha kafeeyada qaarkood waxaad kala dooran kartaa miro kafee oo hal meel asalkooda laga keenay ama kuwo kala duwan oo la isku dardaray maadaama ay jiraan noocyo badan oo kafee ah dadka sameeya kafeeyada mararka qaarkood waxaa u yimaada codsiyo ama dalabyo aan caadi ahayn maqaayadaha kafeega gada inta badan waxay isku dayaan inay siiyaan waxa macaamiishu ay doonayaan ama rabaan laakiin dalabyada qaarkood waa kuwo ka badbadisa waa tan mar kale Miss Fairhall
I did have a request recently for a coffee that was made half with almond milk and half with oat milk
dhawaan waxaa la iga codsaday kafee kala bar caanuhu yihiin almond milk kala barna oat milk waxaan ku iri ma samayn karo sababtoo ah mararka qaarkood waa in waqtiga aad gelinayso iyo faa'iidadu ay isu qalmaan ama isu dhigmaan dabcanna sidee loo iloobi karaa baby chino oo ah koob yar oo caano xumbo leh oo dusha looga daadiyey shukulaato budo ah. Waxaana loogu talagalay in caruurta lagu mashquuliyo inta waalidku ay cabbayaan kafeega. Dadka qaar ayaa se aaminsan in sidan ilmaha loogu diyaarinayo inay qabatimaan kafeega oo sidaas ay ku bartaan.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.